for umvulo ayaxotha amalanga cannot wait for umvulo ayaxotha amalanga cannot wait for umvulo ayaxotha amalanga cannot wait for umvulo ayaxotha amalanga simile sticky wizinto zimini simile sticky wizinto zethu zimini simile sticky wizinto zimini simile sticky wizinto zethu zimini ndilisotsha ndilicaba ndiyazi ndizofela empini njengekhehla ndilingcothi intloko inyoka zimini gqibelwa imibengo iziko lethu letshini bubugoxo ndiki wisitapiti zimini tshantshintshingi ngimoto zimini kancinci kancinci ayikhange esivinini ungadrayive udakiwe ayikhange esivinini ungalali ubaliwe ngenxa yesivinini somile sinqani wamanzi aphelile bread bean yomile inyanga iphelile cannot wait for umvulo ayaxotha amalanga izinto zimile ndoda yakuthi cannot wait for umvulo ayaxotha amalanga 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 zimile sticky wizinto zimile zimile sticky wizinto zethu zimile zimile sticky wizinto zimile zimile sticky wizinto zethu zimile ndine depression encinci ndiva bezidleleni ndinento nokudidiza xa ndihamba apha endleleni ndinento yophilisa ndithatha apha embokweni zimile sithemile ndoda yakuthi yehlisa khakuthi please ndoda khakuthi I can't wait for umvulo ayaxotha amalanga ivenkile ziklini imili imili iphelile ingathi ndimile umntu uyaphephuka ikati sibhityile sinqele ifayidu ifayi izomile cannot wait for umvulo ayaxotha amalanga cannot wait for umvulo ayaxotha amalanga cannot wait for umvulo ayaxotha amalanga zimile.